yande sappo jeede minta chapan tati do na studio kalangu habaru je fulfulde kor jawon e modon sembe habaru me hala hala wakati butayde o endan kan wonno wulo wuloji himbe gonno mata do le nyalade endan fuddu kono do gal nyemey haw jibe fille e ton diyele e fawarjo kenuli e wakati ji halna en do fi ko sabi dum ni fawarjo ngam wattude sembe hakkunde laamu leydi Niger kanyo e leydi Mali dum waddi ko jahangal ministre be gon ciwoyto en Mali warde yide hore be leydi endan do en nana ko dum lati yewter men pinna hande en janto en dam belle yar ju en fawarjo ni federe wietene wafa kay der zongo belle yara dum ngam ngada e nafa ko ngodo keb do mu Miss Sumana Amadou Djanganta habaruji di andani e fulful de yerno biron ele ko ekibaruji di ni wala se ndari gal nyeme ele nyala cakti de himbe na mata wulo wulo wakati Allah fu dum woni subaka na biedu ko na nyalam yaadi jama wulo wuloji di ko nan ko waddi dum ni woni rafti ndiyan ko tobe le nyala de nda yerno meteo sarus kawji de ton diyele kenul kanyo wakati ji holliri Ousmane baba goto e mabbe nan ko halni bandimi Zainab Abdou ko yeto makko
Har ko darata et wakkati mu tawaden der mum handen guleki no wodi balde de der redu leydi Niger amma degom wulan non degon du feewa handen wadam balde didi yaade tati ko to baka gonga du de en daari eden baawi wi ude leru utu to baama sanne nangude go yaade joy fa jeegom leru septembre du kandu to baama amma illa den wayri himbe to denne guleki wada balde de enda hana haydinde himbe gannaangi wodi de redu leydi fudu himbe no nana guleki ki enda gan wala no tobe
tila ya no pose pivometrique
nani ono yigira kanye semen dinde ono fawarjo goldigol hakku leydi Niger leydi Mali dum waddi ko jahangal goddon wadi do endan dum dum minister kawjido fi ko darto renugo leydi Mali kanye won ko haldo inde government leydi Mali mbiyetedo colonel Abdoulaye Maiga ka won ko ardibe ko ngardo do kon nani do leydi Niger gal nyame do jahangal gal enan be gadi jidal hakkunde mabbe e fo go fuginanda hono horjo gouvernement mo faane khalifa mbiyetedo Ali Mohamed Lamine Zen be kaldi dudo kulantereje ko ndarto fila hono ndena gulle den enda ciagal mon ko be jidde e horje CNSP latine fedde de lami leydi Niger general de brigade Abdourahmane Tiani ka won horje mudum kandu be jewtidi be jottindi kon nilangal horje leydi Mali yaade e horje leydi Niger o mbiyetedo colonel Assimi Goita nonne faande le kibaruji di enda ni hande do enda no taado fi ko ndarto cellal yondu kono CICR ka won faabtoobe ndaro faabede be ko non wadda ballaga mo sander leydi Niger no kuje kewde kanon wakkati mo tayde o ciagal ko noga e jeego leurgie ko waddi enda no kuje kewde fukulantaje mun non no buito kambe du be mbi hono lay safari ko be ngodi no heddani be ko way wadde golle mabbe kanon woni wodi du ko jaccile majjum Moussa Badje kanyo woni hono faande kajur fi le ciel CICR enda nan ko haalni bandi mi Rafika Attaher
pour l'instant on est bien
fa warde hande ni sa dorna wala har ko darta fi golle amin do enden CICR miden bawi dum bi ko fa yottade timmode hitane hikkade enden sa dorna hebata ko de no wodi safareji gon i gonno jaccanam safareji di enden kebata ko bader lede yasin enden dum wawa hadu demin dum wallirde himbe misali wombe der nokuje rafike jeran hakkilu fo du fo dum politique leydi Niger hande ni de dum hakkilaki kan wawi waddi min keba sa dorna misali har ko darta rafike jeran safareji gon gamba handen safareji gon en kebata ko de redu leydi din enda misali safareji nyawtude nyawuji cattan
e sécurité dans le cadre je dirais de certaines maladies chroniques
no fila ombol keri hono leydi hakkunde leydi Niger leydi CEDEAO ko wada ciagal noga e jeego lewru jiye ko wadi leydi enda en wori ciadal ko dum waddi nokkuje godde du konna dum wonno du konna ton gaya hono himbe hewbe non boyto ka endu wiide ke kulimu en darake gaya du konna wurno lati on herri e leydi Nigeria kany e leydi Benin hono yerno Basira Ibrahim goto e mabbe lati kany o sorte tana nyamduto en gaya o wi kulle mabbe en galan yarno wodiri wakati mo bandi Muktar Ahmad tawata jangal landi
Wallahi rgotabi
wallahi miden don tampa miden ela be jurmo mi mabbe tande mi lawo gol gam lumo gam wala no wadi fey seeda nyiri chonna mi peyaz mi da wada malkudu mi da sonna maro bolo kambe nyebbe gam allana be jurmo mi wallahi lumo gam wala no wadi sabu lawo gol mabba jome loreji tam burti min sedakal kambe du illa nimbe be joltino lanaaji burtino non natata der loreji be darta ko nyamude to ami ombo lawo gol do wadi du maro on chaadake coggudu wala nden muno ko lawol ngol mabba kano sem hebay der nyaloma chonna mi buudi ujinaji sappo amma jon o fande an yottade ujinaji joy e hore mun noti dali ka
to magido lor kitiga baborasi
nanni jokkay jian hartonde ayeru kandu galur no heedoni e mali le region motilaberi nokto lati tondu faande harfila ko ndarta finde nagu no wodi kandu chadale seeda ko no wadda dum waddini ko faande noktoro tawanto en be bi himbe don du nabe sanne der gollal gal dum fu har rewbe du konda hamsatu garba noktoro jo debbo tawle noktoro ayeru o yewtani bandi mi salamatu kadir ko yeton jahangal noy golle mabbe gonno jara
Harto de nagu don say munyal jemma ila nyaloma miden e golle on gi no min goni hen e gollirde rewbe no ngara faadudi do endam beynude so min puddi subaka sayla sare yamde tati miden gadana rewbe sawbe ben eto miden keba ko watto la soji dido demum be jottata kono no amma jondo gam battal e rafke jaran de nagu wuroji tawadi sare din fundo goy warde le ayaru dum wadi ko golle dem beydani min sanne be ben do de ni ngari wadde eto mi den gada na be tindinoje do gattol dawre chaka bengu sadon maji di be ngoni he hedde kan woni sir kebi chadale gom be wauta warde le jemma on sai subaka gandudal mabbe no jolan non ko wara
te bayangay mu igidaranti kan
nanni to enda hono region mo difadu ko nanni se ndari ton gingimi no wodi nokku to wete hono ti besti to fawarjo ferobe leedi mo en gonno joodi be indira no kurni enan zamantare don enda rewbe hoji adi gam batte wala tudde bandamo e himbe je do firdo ko e himbe firta ko e himbe tindira himbe e do ko darto lamgol kanyu e jonde jam e nafaka jonde jam e munyo ndurgol kanyu e jangingol sukabe madan domba nana kanyu woni horejo mabbe kam rewbe nan ko halni bandimi mayna abdullahi
meden godi committee rewbe ba men nani non wondiraabe ebe tawra rafi narral meden ja faato mabbe no men nana dume woni sadoro maaji mabbe men pirtanabe ko e do fi jonde jan e jodo daade deni du fi o endam uy semme amen sai men jara dum to ardibe amen kambe du be gadanambe pirtol ko e no do fi jonde jan e jodo daade kase be gada pirtol ko e do fi laabal meden gadana rewbe pirtol ko e do fi birdi suka e mabbe gam mine rewbe minem uri jodo daade sukabe deni suka wari no don no halamma sador maaji mudun ta nyarudun dar hettina dun nana dumeno tinninaamo rewbe duuno gade bekkim bawde mudun du fi o enda men gadani be du pirtol ko e deni suka e mabbe cellana kambe be jahloktoror naadu be jahata wodoyde etoredu
ko kuma di awun ciki
nanni tan en am faawar jolle regime tilabere ala rafi hakkilo fukkingo waddi himbe hewbe dilli wuroji mudun em dun du konna se ndaram hara wuroji tabaade le leedi hono faande bankilare ko heewi fu dilli wardude hara ayeruga enda heew mabdu konna fu rewbe no enda latibe du ebe kolla hono chadaale ko be kebele jahangal gal ele jonne de wakati mo bandi min Zainabu Abduyano ton landibe
wallahi min ji sador maji ir hen fu gam fottere den yeso amin wada min keba faydo gudide e sukabe amin na faale ko sakitoy dun no min gaddanabe se ko Allah miden don keba chadale ir hen fu sabu mo wadday neema gadamu e ndiyam na ko gido Allah be gondo jurmo dum witaake yayi tamperi sabu min gondo no halde e mo e hore mo balde nay gammi mi sella sukandu fa handen yamditay
ka saman dudama
irkan irkan ko min gari do enden min kebay fu jabbaaki gum sako min kebato min berni min gardi tor e rafke joram min gala fu du to min jaha yasin labdo oni min joodi dange tan min ko
tangara woni bongi ga kare
nar fila ko dar fa ne rewbe ni kalte hala mun do enda sabi alle hande nyalande enda kokkol kibaru do rewbe enda dum waddi ni ko fa hande torraji ko rewbe yi oto hara filla yanede e mudum enda hunno ko lati no heewi sanne ko edi heewde no beedo to enda gingimi region mo difa e lung mawbe na hawra e cikoli pamaro no yana e mum fa jokkay sukabe hono mabbe kay wonno yana e mabbe tedindire e mabbe dum wonno ko fa hande ni lawali sani hono kitoto no enda mo sukabe famarbe fotay ton enda ni hono gingimi ton o mo fillono do enda Maina Abdullahi kulle ko ngami e be ji'a e do manju
won nan wadi adani
fi yanugol e rewbe no don sulimi sanne dole galure ngengeme edun wade e sukabe rewbe mawbe fotorbe fu amma to sukalo ndo dun ni dun buri dudde seni min kabi ire majju min jarta na dun to mawdo amin wodi hande sukabe worbe famarbe kambe ngoni no njana e sukabe famarbe bandirabe mun ire majju e bandudu no don duda sanne yerno labital kuru sariandu hollire du wona janale debbo tan wite dun don yanugol gol gorko no wawi yanude e gorko bandum wodi seni debbo no dani ko njanuda e mun ma tetirda dun sambe sambe dun do fu no tawa der kulle yanugol e debbo
yanka kibar goddo ngarte kam woni hono birgol poli e der leydi Niger hono ko latin dan no hewa sanne woni gortode jawle ko nandi e mudum kana won hon non ko yidi tawe hono fa hande andal sanne sanne yorno Adamu Boubacar goto e biro hono poli e nda halneri bandimin grass no tawda e fande mitedo rahinatu
les poussins quand vous les prenez ya
choppi gortode elevage birtede ne jiton do seni on ko jide no wodi safare ko de kokete ginanda e iri nyamdu ko de nyamta kambe del nokku to de kani birede gande choppi din to nyama seno bire no jidi le nokure de fewa fanon fu tawedu wula dun duga hisinde de battle nyamdu majje no sede nyamduji gortode de to ganko majje kam tanno
sur la base du besoin et de l'espèce
nani won tir yettor al e jotta ke jokkani e fawar joni yewtere men pindinol ko hande hen ko kalnimo biimi togn belle yara njaate fanju en federewbe mawdu yettende wa fakkay zongo belle yara tabakan rejimu tilaberi nokto rewbe gono dali gam batta yitude ka ko e mun hedde ko joge ko e mun dum en jonno semi be ketto nanon ko fawar jom bandemi mamata danda koy wadi yewtere ko bi pirte fulfulde
rewbe de no gidi keba yaadu yeso lobburu tabbitandu to tsebe kawri sembe mabbe singude fedde de dermu e gollat zongo hausanke kurey bangere hubere ballay yaranon rewbe hewbe cingi pelle mu en nani ko ardi do fedde mabbe gon famtini do majjum
balki do gombaraw wandi
mi wita kena balki jon suudu do gombaraw mi liyay wuro fatika za wande do min kawrata mi den gada accigwa gwa e ko wite tirage dum groupe amin wita kena wa fakai no min nangondir sanne lasar alarba fudo min kawrata gollal amin woni lumako ayi firgoji e kede ko wonani min dum wakta kena alama accigwa gwa ko banda wattani mani gattanta dum mi den kawra gineji duddi
ginega margo halmanke moso
titi koize kayne wande kawji do golle fedde de non o famtini teddirka golle de o tawra der majjum
to ay ko ganganda
to mi hettinani ni group onno gaddudo cede mum mi winda inde mum yamirore anni woni min nango ndira faawo da gangardo tawirni enda group amin o fu dum welan dum sanni so min nango ndira du dum watta
tigi ceddi askan borais
rewbe kebi nafaka fedde mum ende nani ko wobbe mabbe bi
bonu kunigine
nyama kokkitira mon jidan da min nyalla hem mi den dari gande ko neddo no elan gori dun no wi a wala dum wadi ko min ummi tefude e sambeji amin minen kaydo anda min gala fu goddun sana gadol lumako yettore alla min dewlini der mun no kuje codama badeji nyibama der lumako
bursana afa
fedde de no wodi adan to do de deni ide haja goddum nani kanko du ko o wi
a ile hidda er group
ay group amin mon jita o group lobbono fitina ko gonfu wala ndera makko deni biya debbo no dewla ko ittuda walisi compileji joyi abeidante ko watto compileji chapande jeddi baka kataje de ngala hem ko boyay dum aisa majaje bi ko debbo wonno dewle o hebana compileji hamre e ujinaji la soji nay der bangera amin hausa kobe do miden do kabbondira bangu ga sembeji amin min gomi den tefa
ruko ka cece
no wontiri e studio kalangu habruji furfurdi do haadi handen fa alle hutne jango tonanto habruji ko mi ngadanto do ndani e furfurde studio kalangu hawtade bandrabe amin fu be nan daade mu en e mi horan heddudo masinaaji keddi waddu ballagam ko non no kibaruji fu minato assalamu alaikum balento jam wali mi accida on e mamma ada wadda habruji e dengal hausan koore mamma ada jan yirti
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joyi ko RTL noddo labi joyi on jobata feybudu sadun jaraka labi jende njoboto buudi tati e noddangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do play store